Matiw sura sappo aya cappanɗe tati e nayi yaaki cappanɗe tati e joweenayi. Mi waddaayi joonde jam. To on kam mo mi waroyi waddanki duuniyaaru joonde jam. Mi waroyaayi ngam wadduki joonde jam sey ni hawre. Mi wari ngam mi wadda sendirki hakkunde ɓiɗɗo e nyaako muɗum, ɓiɗɗo debbo e maduujo muɗum, debbo bo e esiraawo muɗum debbo. Ɓe njooɗodiiɗaa wuro go'o, ɓe ngartay wanywanɓe maaɗa. Koo moye ɓuri yiɗuki nyaako muɗum, koo maduujo muɗum dow am, o fotaayi wartuki tokkuɗoyam. Ɗon ma fuu ɓurɗo yiɗuki ɓiɗɗo muɗum dow am, o fotaayi wartuki tokkuɗoyam. Nden fuu mo hoccaayi gaafangal muɗum tokkiyam, o fotaayi wartuki tokkuɗoyam. Fuu giɗɗo hisnuki yonki muɗum, o dullayki. Ammaa fuu dulluɗo yonki muɗum ngam am, o hisnayki. Annabi Iisaa nyamri Yeeso e metuki dow torraaji garayɗi dow tokkuɓe mo e caɗeele ɗe ɓe nattata. O wi'i ɗo, mi waddaayi joonde jam. Ko Annabi Iisaa yiɗi wi'iki ɗo? Woɓɓe nyumay wi'iki, holli on ɗon o waddi konu nder duuniyaaru? Ngam o wi'i, to on kam mo mi waroyi waddanki duuniyaaru joonde jam. Mi waroyaayi ngam wadduki joonde jam sey ni hawre. Ɗume woni ma'ana ɗum? Haani paamen ko Annabi Iisaa yiɗi wi'iki ɗo. Naa e mo wi'a mi waddi hawre nder duuniyaaru, ammaa ko o wi'ata ɗo woni shiya narral nattay hakkunde fuu kooliiɓe mo e ɓe hoolaaki mo. Ma'ana, to nyaako hoolake Annabi Iisaa, nden ɓiɗɗo on hoolaaki mo. Ɓiɗɗo on wanyay nyaako muɗum kooliiɗo Annabi Iisaa. Ko bo to ɓiɗɗo hoolake Annabi Iisaa, mo Allah liloy ngam hisnuki duuniyaaru diga hakke, nyaako on wanyay ɓiɗɗo on kooliiɗo Annabi Iisaa. Kiila nyaako on wi'a ɓiɗɗo on, to a anndi min danyima, to ni ngol laawol tokkata, alu ngarta tokken diina meɗen ɗum donuɗen. To ɓiɗɗo on nani ko nyaako on wi'i, holli on ɗon o ɓuri yiɗuki nyaako on dow Annabi Iisaa. Ammaa to ɓiɗɗo on wi'i kanko kan o daroto dow imaani ɗum o waɗi dow Annabi Iisaa, a yi'i shiya narral wari hakkunde nyaako on e ɓiɗɗo muɗum. Hanjum waɗi Annabi Iisaa wi'i ɗo, koo moye ɓuri yiɗuki nyaako muɗum, koo maduujo muɗum dow am, o fotaayi wartuki tokkuɗoyam. Ɗon ma fuu ɓurɗo yiɗuki ɓiɗɗo muɗum dow am, o fotaayi wartuki tokkuɗoyam. Waato, to maduujo wi'i ɓiɗɗo muɗum, mi yiɗa ngarta tokkuɗo Annabi Iisaa, ngam a wartay kaaɗo, a wartay keefeero. Min kam mi yiɗa alu. To ɓiɗɗo on nani ko maduujo on wi'i, holli on ɗon o ɓuri yiɗuki maduujo maako dow Annabi Iisaa. Hanjum waɗi Annabi Iisaa wi'i ɗo, to neɗɗo ɓuri yiɗuki maduujo muɗum dow hanko, holli on ɗon o fotaayi o warta tokkuɗo Annabi Iisaa, ngam o alay tokkuki Annabi Iisaa, ngam ko maduujo maako wi'i. Nden to maduujo on tokki Annabi Iisaa, nden ɓiɗɗo on wi'i aa, min kam mi yiɗa ngarta tokkuɗo Annabi Iisaa, ko kooliiɗo Annabi Iisaa. Nden maduujo on ali, holli on ɗon o fotaayi o warta tokkuɗo Annabi Iisaa, ngam ɓiɗɗo maako haɗiimo. A yi'i ɗo, ɗum waddi shiya narral hakkunde ɓiɗɗo e nyaako muɗum. Ɗo e hollayni e njayri naa Annabi Iisaa e ekkitina wiiki to nanen haala dañooɓe meɗen. Ngam nder Attawra Allah wi'i mawninen dañooɓe meɗen, gam garten be barka. Amma ko annabi Isa wi'ata do woni, to har danyo maɗa nattai hakkude maɗa e Allah, haɗuma tokkuki lawol Allah, to hani fa kula Allah ngaɗa ko o yiɗi dow tokkuki ko danyo maɗa yiɗi haɗuma waɗuki ko Allah yiɗi. Ɗo bo e holla en e njairi Allah kanko taguɗo en, o ɓuri anduki ko ɓuri hanuki dow meɗen. Emo holla en e njairi bo nonno annabi Isa wi'i, sey kulen Allah ko bo ɓuren huluki Allah dow neɗɗo, gam an e danyowo maɗa on fuu ɗum Allah tagi on. Allah bo kanum andi re'irde moɗon, gam non sey cuɓen waɗuki ko Allah yiɗi dow ko ɗume, gam kanko hiitoto kiita goonga. Gam non sey en nana ko danyoɓe meɗen mbi'ata en, mawninen ɓe gam ɓe danyoɓe meɗen, non bo Allah yiɗi. Amma fa sey en paama wiki e woodi ko Allah ɓuri yiɗuki, wato tokken laawol muɗum, ngaɗen bo ko o yiɗi nder joɗnde meɗen. Sey en anda kanko bo hiitoto nyalnde jaango, hiita ka goonga. Annabi Isa e waggina en ɗo'o gam paamen, hande to en daari kaa goonga e ka ɗon haa hande, a towai neɗɗo to waɗi imani dow annabi Isa, dow Yesu Almasihu, warti tokkuɗo mo, a towai yimɓe wuro maako e nganyamo, bandiraaɓe maako e nganyamo, haa ma ɗum wadda shiya narral hakkunde maako e danyoɓe maako. Bo nonno annabi Isa wi'i ɗo, ɓe njooɗodiiɗa wuro go'o, ɓe ngartai wanywayɓe maɗa, naa gam goɗɗum, amma gam a tokkuɗo annabi Isa. En ngiya ɗum hande e njayri, hanjum waɗi annabi Isa wi'i, mi waddi haure, wato shiya narral, naa konu, naa warwartirki, a'a, gam annabi Isa hanko o laamiɗo joɗnde jam, amma emo wanginana en e njayri goonga ka Allah, ko heɓata fuu tokkuɓe mo. Gam non koccuɗum wiki annabi Isa waddi konu nder duniyaru, a'a, na hanjum o yiɗi wiki ɗo'o. Emo holla en e njayri torra e bone tokkukimo, nden e ko haani cuɓen dow joonde meɗen e duniyaru, gam mo'inen joonde meɗen nyalde jaango. O wi'i to en kuli yimɓe, en ganyi tokkuki laawol Allah, en ɓuri yiɗuki yimɓe dow Allah wonɗon. Gam o wi'i, ko moye ɓuri yiɗuki nyaako muɗum ko madujo muɗum dow am, o fotayi wartuki tokkuɗoyam. Ɗon ma ko moye ɓuri yiɗuki madujo muɗum dow am, o fotayi wartuki tokkuɗoyam. Ɗo un cuɓol o hokki en. To en cuɓi tokkuki laawol Allah, to en alu goɗɗo natta hakkunde meɗen e tokkuki laawol Allah. Ɗon ma o wi'i, nden fuu mo hoccayi gaafangal muɗum tokkiyam, o fotayi wartuki tokkuɗoyam. Ma'ana gaafangal ɗo'o, ko yimɓe romanko'en ndenno taƴanta yimɓe kiita maide dow leggal pilangal. E jamanu ɗum bo fuu taƴanaɗo iri kanɗon kiita, hanko e hoore maako hoccata ngaa legga, nga ɗum waafoyetamo to dow, nga ɗum taƴantamo kiita maide to dow. Ɗum fii camtini ɗum, ɗum fii bo kulni ɗum, kollay ɗum maide e njayri. Hanjum waɗi annabi Isa wi'i, tokkuki ɗum naa ɗum fii koyɗum, ɗum fii camtini ɗum, ɗum fii kulni ɗum. Dole sey en ɓura suɓuki ko o yiɗi dow ko enen ngiɗɗen, gam naa fuu yimɓe ngiɗi fii camtini ɗum. Tokkuki annabi Isa yimɓe nganyete, yimɓe nefete, dole munya nder iri nden ɗon semtende, gam imanu maɗa ɗum gaɗɗa dow tokkuki annabi Isa. Hanjum ɗum o wi'i, sai koccen gafangal meɗen ngal semtini ɗum, wato ɓuren yiɗuki ko o yiɗi dow ko jiɗanɗen ko e meɗen. Sai cuɓen waɗuki ko Allah yiɗi dow ko jiɗanɗen ko e meɗen. Nden o ɗawti wiki, fuu giɗɗo hisnuki yonki muɗum o dullayki, amma fuu dulluɗo yonki muɗum gam am o hisnayki. To en giɗi nanki belɗum jonde meɗen, to en giɗa torra gam tokkuki annabi Isa, en alay tokkuki mo gam belnanen yimɓe ɓernde. To ɗum wi ɗum waray en gam en tokkuɓe annabi Isa, en kuli en ali, annabi Isa wi'i en kalkay gam o wi'i fuu giɗɗo hisnuki yonki muɗum o dullayki. Wato to en ɓuri nanki belɗum to torroɗen gam tokkuki annabi Isa, o wi en kalkay. Amma o wi fuu dulluɗo yonki muɗum gam am o hisnayki. Ma'ana, to en gaɗi imanu e annabi Isa, en tokkimo, nden ɗum wi ɗum waray en. Amma ngaylutuɗen ɓawo mbiɗen en ali gam kisne yonki meɗen, annabi Isa wi en dullayki. Amma har to ɗum wari en gam imanu meɗen dow annabi Isa, annabi Isa wi en kisni yonkiji meɗen. Ɗo e holla en, en jayri annabi Isa suuɗayi en, annabi Isa wanginani en, en jayri shaɗɗum tokkuki mako. Amma o wi tokkulen, har to ɗum hewti ɗum waray en ma jogoɗen imanu meɗen. Gam non bandiraɓe am, en ninana gonga ka Allah, sai cuɓen hande ko ɓuri ngaɗen, mo ɓuri kulen Allah ko yimɓe. Gam non emi do'o Allah laamiɗo lamdamɓe, ɗautana en sembe ɓerɗe dow imani meɗen e tokkuki annabi Isa. Ambo ta yiɗi tokkuki annabi Isa, ta alu kulol haɗuma gam o wi'i fuu giɗɗo hisna yonki muɗum gam kulol o dullayki, amma fuu dulluɗo yonki muɗum gam maako, wato gam annabi Isa o hisnayki. Gam majum emi do'o Allah ɗautana en faamu, Allah ɗautana en imanu gam tokken laawol maako nder munyal e shaɗele ɗen wonɗen to nder fuu, gam e re'irde en keɓa kisdam yonki meɗen yaaki aljanna. Sai en nyuma fa, en daro e sembe, en paama wiki Allah woni mo bawɗe halkuki yonkiji meɗen e ɓalli meɗen nder wuro hiite, to en tokkayi laawol maako. To en tokki laawol maako bo, o hisnay en yaaki aljanna, to nanten belɗum ɗum haa abada. Gam non sai en cuɓa daroɗen e sembe e gonga nder imanu meɗen, ta en ala goɗɗum hulna en ko selna en. Jomirawo barkiɗina en. Amin.